I'm the captain. Ngaqala imishini manje ngespirithi hamba nospikiri sihlabe sikhonkosini njela mina wophuzane reme nomiheni lenombolo iphumaphi iphume emakhishini uyasizwa esigubhuthini sikhathi suthikini noma ungasifake esuntweni lesa sidingi nomfundisi check ibalansi thini phela khona kuthini umakhuza aphume endini namhlanje kuyoba ispoti manje silwana bathakathi khona namadlozi zobadisa ngamaphayiphi bayochamela esitikini sike esenkeki